Te rua tekau mā waru o ngā mahi whakarongo. Kei te tai tokerau kōrua ko tō hoa e hararei ana. I tae kōrua ki whangārei i nā pō. Kei te pīrangi koe ki te haere ki te tāone i te rānei. E ngari, kāore tō hoa i pīrangi ki te haere. He ngenge nōna. Kei roto i tō pukupuka te tahi mapi o whangārei. Kei te wāhi noho mō ngā taitamariki kōrua e noho ana, arā kei te youth hostel. Kei te huarahi o punga taua whare. Kei te pīrangi koe ki te haere ki ēnei wāhi e rima. Ka tahi, te wāhi horoi kākahu. Ka rua, te pautāpeta. Ka toru, te whare pukupuka. Ka whā, te wāhi e tāia nei te nūpepa e kia nei ko te Northern Advocate. Ka rima, te whare pikitia e kia nei ko te Regent. He tau hou koe ki tēnei tāone. Nō reira, whakarongo ki ngā tohutohu nei, kia tai atu ai koe ki ēnei wāhi e rima. Kia mōhio koe kei hea i a wāhi, me tuhi e koe te nama ki te wāhi e tika ana i runga i tō mapi.
Tuatahi, me hari e koe o kōrua kākahu paru-paru ki tētahi wāhi horoi kākahu. Ko pakaru te mihini horoi kākahu o tō kōrua whare noho. Nō reira, me hari ki te tāone horoi ai. Kei te tā whakarunga o te tiriti o Rōpata tētahi whare horoi kākahu. Kei Wainganui i ngā tiriti o Walton me Carruth. Kia oti ngā kākahu i a koe te horoi, me haere koe ki te pautāpeta. Kei taua tiriti anō, arā kei te tiriti o Rōpata te pautāpeta. Engari, me ahu atu koe ki te pito whakateuru o taua huarahi. Kei reira, kei Wainganui i ngā tiriti o Rathbone me Hemi, kei te taha whakarunga te pautāpeta. Ā muri i tēnā, me haere koe ki te whare pukapuka o whāngārei. Ki te haere koe māraro, me haere whakarunga koe mā te tiriti o Rathbone, ki te huarahi o Rust. Me ahu whakateuru mā te huarahi o Rust, kia tai koe ki te piriti mō ngā tereina kei runga ake o te huarahi. Kia tai koe ki te rātaha o tau piriti, ka kite koe i te whare pukapuka kei tōtaha Maui. Me haere koe i nāianei ki te whare kei reira te Newpepa e kia ana ko te Northern Advocate e tāia ana. Atu i te whare pukapuka, me hoki koe ki te tiriti o Bank, ki reira huri whakakatau ai. Kaore e tino tawhiti ka huri whakakatau anō ki te tiriti o Water. Kei te taha hau āuru o tau tiriti i mua tonu i te koki o te huarahi, te whare o te Northern Advocate. Atu i reira, me haere koe ki te whare pikitia e kia ana ko te Regent, huko tīkiti ai, mā kōrua ko tōhoa. Kei te pīrangi kōrua ki te haere ki te pikitia a te pōni. Me hoki koe mā te tiriti o Water ki te huarahi o Bank. Me piki ake koe mā te auheke ki te pito whakararo o taua huarahi, kia tai rā nō koe ki te tiriti o Wolf. Kei tō taha katau taua huarahi. Hāngai tonu ki te tiriti o Wolf, ko te whare pikitia e kimihia ana e koe. Ka hokona ngā tīkiti, ka hoki koe ki tō kōrua wāhi noho. Ka tai koe ki reira, ka kōrero kōrua ko tōhoa. Ka tahi anō ia ka tuhituhi i tētahi reta ki tana whai āipo. Engari, ka ore ana pane kuini hei tuku atu i tana reta. Kei te hiahia ia kia tukuna tana reta i nāia tonu nei. He whāwhai nōna kia whakautua mai tāna reta e tana whai āipo. Ka ore tō hoa i te mōhio kei hea te pautāpeta. Nō reira, māu e tohu tohu me pēhea tana haere ki reira. He hine ngaro makere tōna. Nō reira, māu ngā tohu tohu e āta tuhi tuhi, kia haere atu ai ia i tō kōrua wāhi noho ki te pau tāpeta.